Mama Toto Care Global Grant enteka teke ya lete dua President wa Lottery International Francisco Arezzo egende dua mokuchu sobra mbu haba nakabutuzi awamu na haba na baka zaalibwa ukweto rura Uganda enteka teke nebali dua mdula za Amerika mtuwaru makumi ya tano kekaumbi kasiringi za Uganda kalamba nganechi gende dua okuongere okulungi ebi okuzala mbakazi abazadde asanyizi bwensi n'ekirwadde ekya polio ekigongo baza abaana gata ko kutereeza ebi enkyusa y'omusaayi awamu n'obusomi mu bantu wonna mu ggwanga enteekateeka eno yatongozeddwa eddwaliro lya Kawempe National Hospital erimu ku malwaliro agasinga okuzaalirwamu abaana abangi nga lizaalirwamu abaana abawerera ddala 2,200,000 buli mwaka Arezzo President wa Rotary International agamba nti ebibalo bigenda kuvaamu bulungi nga bwe kisuubirwa munteekateeka eno mulimu ebintu ebiweereddwayo ebigenda okuyambako okuyitimusa ebyokuzaala minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu Uganda Dr. Jane Ruth Acheng agamba nti pulojekiti eno y'emu ku ezo ezibadde zeetaagibwa mu ggwanga nga buli munnayuganda omukazi asuubira okuzaala abaana bali wakati w'abana n'abataano Uganda eyaniriza abaana abawerera ddala akakadde kalamba 250,000 buli mwaka Dr. Ruth Acheng agamba nti pulojekiti eno etuukidde mu kiseera we yeetaagirwa Rotary District Governor Godfrey Martin Kitakula owa District 9213 ne Christine Kawoya owa District 9214 bagamba nti President okukyalira Uganda ddala kulwe lituukiddwako mu byobulamu.